Studio 8 Halaji Malifu. Toyo Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere jetti lewru avril jena yamde sukinder maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du moro egal kanko nuddirte Mamadou Watra won to boggi jambe to. Bien eruji certain hedde juldinde so lando jabile on do wattu fu ko wono kay yimbe lebe hewbe joppal gallure bamako de gando le nokkole muden itani kale be kolti wana wiide wana non do wori le garasiji di nyaloma ke na da kabaru cellal le adnar alando fu do jambinama le nokko wattu jono kambe humibe kabaru cellal le didi malindi be kolti wiide be gonde wadde ko baayi fu ko nayre bangal tiafaji du yaari yeso noddir clinique mobile dum wonno yiltobe san ciowra jamarde dum bangi nokko noddirte tumbutube ko litido ko yati yimbe uynay sappo en joyan kanyi be ngarta sawrudu le o do region di wonno sebbe kabaruji dum jogi non do betande di bismillah modon e hedate seeda tan heddi so lando jabi jultinde le leedi meden di le majjum bi garasi di jamarde yaltay honno wowirno no ciagal ko min jaari garasi nokko noddirte medina kuro kanya fa yottoyo falaje e garno noddirte so goni ko kanya ko nande muudo wottu jono jamande heway le dedo nokkul no e tayde fur yogay wondube yaad le nokkul muuden be ko litida no goddi hebude tidallaaji ali sise sita sidibe
mide gar so goni ko hono no gar ngay keddidi bamako di fu dawobe ana wondi dombe dom be kotobe le region ngaji to be jea fa be jide yimbe galle mabbe nga hitani hikka yimbe le kotobe wadude julde hewa fi hono dubbe tidi
nebi akabi mi wari giddi watti sappo jamde sappo tat jamde mobel amen han immade non kar goto ana wodno do nga hebbon biyeni yafe sanne wulara tampina amen sanne wala futo jotte ana titika hanne sanne mi lonka wadude ne julle suudi bawadan
compagnie ngaji adobe dawobe yaade le region ngaji di kanyum endu holiti mette mudum sanne fewre buutagol client em hitane hikka
watti ana tiide fa wala sedan joni menen jaati men hebbintinta cioggu essence wotade moblaji amedi men wala bodde fukkasin dub jabbiidi non mede wa yaltunde kar ngaji joy yaade jeddi ga handen men lonki yaltina fe kar goto sabe tiid alla le tengre kewal amen fu cefade jetti e joy men wasto hikka
o de perdre ambulosa
le wi transporteur embe wayde dawgol yimbe hitani hikka yaade wadude julde galle mu en tiddal bangal kebe wondi matere leendi ko darde mudum ana mawni hen sanne yoga e mabbe kanyum en ka suuda e fi wiide idu wembini dum em sanne
dido kabaruji fanba hebe do beme ame ande to do page facebook kanye fanjotu don do compte amen x kanko gouverneur region Kidal o hulitaame do yehi nokko no dirte tasselite ko ni faana muudo fo jewto yaw yalla hon laamu kobbe kan jujniredle o do nokku no mu yettino to de du yamo yide mangal paden wombe tombe kanye fa yetto yimbe le halnane ko nande muudo ciagal muudo fetti nyamduji hakkunde yimbe le burbe fu tampude wombe ton wattu joni waaw do kabaru di pudda do mi halni non nyaloma kejina do cellal le adnaaru Allah ndu fo mangal muudo du yambinama le jeddi lewru avril jabbi non du sisil mo tubi hitani kande dum woni cellal am yidum haddam no ko dum woni directeur commune de Kabar cellal le leedi kanyen laabal mo noddite docteur Sek Amadou Tidiane o holliti do ko heewi yaari yeso ko nayri bangal tiafaje kanyen fa yotto sawrude jamarnde keddan ko mo sifi do en do foccitango Ali Cissé
nyaloma hande o miɗen mbawi wiide malinkoɓe goto goto mumen fuu ana wawi yaalde cuuɗi dogotoroji ɗi sawroyo hakke capan jeɗɗi e jetti le temdere malinkoɓe le nyaloma hande o fuu wala assurance maladie ɗum woni so ñawi tawa ana wawi sawrede ko nawri banggal immadaraji gaɗa ɗi ka miɗen mbawi wiide cuuɗi dogotoroji kewɗi ɓattiɗi yimɓe ñiɓama le jañeli ɗi e ɗiɗo cuuɗi dogotoroji yimɓe le uynayi tatom kollata le majji kawaki gollirɗi kewɗi ɗi hokkama cuuɗi dogotoroji amen ɗi ko heddi waɗede ko ana heewi faham ko oɓo muɗum ni woni malinkoɓe hoora han waytirde mbaadi muɗum sukaɓe jawtoɓe le leydi amen ndi ana heewi sanne saabi ñawuji ɗi mi mbawi rentade iwde e muɗum
wattu joni en jaran nokku noddirte tumbute en kalan kabaru ko noddirton clinique mobile le majjum ɓe mbi hi ɗo ɗo clinique ɓangi ton ɓe jiilota ɓe ƴeya yalla noɓe kaani sawrude jamare wonde ton de ko yaata yimɓele uynayi sappo joyon kañumɓe kaani faabirade ko nayri bangal cafaji kañe fa yetto hakkillaji lobbi yimɓele ɓe tiɗalaji jotti le région o Ali Cissé sita sidibe
oɗo clinique kesso waran fuɗɗude golle sappo e joyi lewru avril ngarori ndu ɗum waran faabade sanne golleji pawiɗi e dogotoroyaku le nokku o noon holitiri wiyede Maliki Guindo o conseiller gouvernorat Tombouctou
lehitani 2023 e région tumututa en hore mudum hebi winni inde yimbe ugnaaji debbe e ugnaaji taton e yimbe tebe jeego cefan e jettoon e taton e ko yottini kujum en hebab e nyowna nyowne ko lobbul
de soins de qualité
mo fedde OMS darani sadda mudum odo projet mo jawdi mudum buri miliyoji cefan nay e goo sefa waram tewtude hunchande hore yimbe lebe ko hasindine mudum bangal cellal gollobe le hembe waram faabaade rewbe faayto sukaabe be ngala bawde ne region Tombouctou docteur Abdoulaye Balo kany woni kejaado fedde OMS le nokku o
la prise en charge
nyone ben fuk jungo horebe wal OMS woni o projet heban faabo ko yatini ognaaji sappo e jion e yimbe temde jion e cefande jeenay e yimbe didon me warame faabodu sukaabe yimbe ujaaji didon e yimbe teme neyon e cefande jeegon e jeenay e dume bamta du joy
odo imadara fa sawra yimbe region Tombouctou o fuudu wodani hitane dum warta wadde don ko Alfousen Faye heban studio tamani ude Tombouctou
studio tamani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union Européenne et coopération espagnole.
Wattu jone ngaran halde kabaru hono kabaru jundokite do dingilaji de dido kabaru ju wakati jatan dum wana ngongaaji imitite de wiide dum woni heejo bangile hitani 2019 ko joddo dido kabaru jella dum penena dum gonko no dir fact checking le dido heejoji dum bangin le dido lewru avril hitani 2019 no birumi on no hikka woni duubi ko dum bangile nokko sijo taman do wakati fu lugoto yoga kabaru jundokite di yella di penedina di ngongaaji fa faame no dum fu dum wori keddan kanko draman may ga hebini min do hen do faccitango Ali Cisse
nantinobe kabaruji kewbe ana wondi wadde imadaraji leleede amen difa haba kabaruji peneji jiltinteedi yoga e mabbe kanyu enka hawrti jaati so laati walde yella ebe keba habude dum fa gasa tawede majjum fu tewturo andude so tawi kabaru jiltinaado yon gonga nadu pene yo hunde tidne sanne e juude bedo yimbe lasina nyangali kanyu yo goto e ngado golle majjum le journal mo noddirta Jalon
alors le premier défi
kindal arandirejo yo al haali no mo wondir le den nokkuje ana tiidi handen meme jante do kulleji yoga anton tiidal laf kebal anton fartare kasin laf kaaki gollirde won kabaroje yettede ana tiidi meme wada lugan goji mi anta sote do gonga ma do pene
fa difficile a verifier
tawere dido tiidalaji fu be do ngadobe imadaraji fa haba kabaroje peneji jiltintede le nyalawmo hande o ka chaldi mu e wana ko watani golle o fi aliu jallo yo goto hakkune mabbe bembereto o wi jamande jaati ana faaboobe ele golle ko mi ngatta
en natti de facce men wada imadaraji ko naare bangal hadde kabaruji bondi yedede yalla jamaara ka yimbe fu ko wonde beme ande an heba kabaruji lobbi anta golle dimo wonde wadde ana tirse handen kole hebele di golleji hakkune men ka yimbe be mila hande jaati yimbe antun be kabaruji peneji hewti tidalaji soni be yimbe hebi kabaruji lobbi di pene wala mudum feej en hasingine mudum jaati
comprendre ils apprécient
mission tin de temps wiidele yowtere makko verifion doni yewde so gonga na du pene sijo tamani ila hitane 2020 ana wada imadaraji fa humpintina jamande bangal kabaruji labudi na du peneji am wada jande do fewre nantinobe kabaruji yella be keba habude kabaruji peneji jiltintedi
ayo Ali Cisse kabaruji wodi le yonternde fa handen
mi puddiran dido kabaruji halde hala yeyugol dabaji e cioggu newido fewde juldene mo golleji mudum fuddi joyi lewru avril hitane 2024 doni chili jeegobo jom edum wada don jokkiti to fa sappo lewru avril garondudu so min jaar yeso fa hammi kabaruji dimi kalam hala bataki mo gouverneur region Kidal windi fewde ardo en gollirdi fu gondi le region o kanye gollobe gombe le wi mudum en leondo bataki kanko general de division el hadji gamu holti wiide beedo yimbe ana narta e mu'em warta ele gollirdi mudum taadi fu sappo e jiddi lewru avril hitane 2024 mi timmiran kabaruji amen di halde hala tongande hitane 2022-2023 mo dunki andan do kabaruji bilidi hakkeji gollo e lewi fedde onu yaltini bangal hakkeji bibbe adama em lidi amen di de neddo dewtere jaltinaande noga jiddi lewru mars bittindo geneve ana lidi swiss aliotin holti wiide bonandaji fewde hakkeji bibbe adama en yar yeso sanne leede amendi kana ko be leede amendi kanyu en ka holliti metti mudum fewore deedo tongande be kolliti wiide fay hunde wala e mudum ko woni gonga duye faa imina hakkilaji himbe tan dudum wadira
do ngarten haddude bete hande do kabaruji di en bien so ngabbido beme ame ande to ngaddi www.studio80.org do mbayi hebu ton dido kabaruji fu no ƴewi odo numero via mo mere mere 37321 ono jogi telephone ngaydi application ngaydi be do bayi waton télécharger application ngaydi kettino do studio 80 wakkati fu ndi jikko no faande fan je e fi no ko nandirdo no do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam.
Gade hakille nyaw menajit matama le leedi meden mali
humani be cellal ana daade yimbe ngattana hakille di sifaji wulare taldi yorde dane utande fofande suka kanyu e majjude hakille
neddo fu taykitige dido sifaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoror fu ndu badi dum
nyaw menajit ana daboro ko yawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum waradu irun waylitoro bangal doyru kanyu e illaari
neddo fu jaawande yottaade suudu doktororo odo nyaw allaato dun sababu moddo pikkiri mundu ana wodi ko waawi sakkaade odo nyaw menajit ana warreedu mere
duyo bataaki iwrando en studio 80 e do gollidal ministere humanine cellal
lele di mali ndi wiama isin ngaydi an kewle nokko sanne sa jewi isin ngaydi don bado ujnere isin non fedde humunile kabaru dido isin ngaji ne bindo detto opi holliter wiide le nokko dido isin ngaji so tawade wiide idi ngada yirwere fu ino way wodudo kutteji du ko nayre bangal cellal do jamaande kanya fa yotto bonude hawaluji kanya ko nande mudun fa kebe famtare ngare kede ko momo samasiyo ko fewni en do hen
tagal ngalure bamako nokuji di usine buri fu fewde mudun yo réseau ngaji segu sikasso kulukuru madun kutala yo gullido de temede kewdo yibbe la golata mudun ka nonno dido golleji di njata fi tagal bonanda hawalu no holitiri dunke hawalu gawsu berti
si mon prénom de fleuve niger
c'est pas misali du mawe medon ko kay usine noddertedo tangeri to guri dabaji mudnirte ataman janji tuldi kum iwata onno ko fu ana yippele mawe medon tagal mudun nebanji tuldi nanan mudun ko iwata ofu ana wadda kuteji kewdi do hawaluji meden sabe ledde fofu futta den nukuje ana wata sabe nebanji ge djandi bondi fehu do di dawadi han nyamde fa tawan modja
donc son contaminé aussi
beradi kawaru hawalu kulentreji di dido usinaji di nantorto mo ina dun cellal bingel adama alhali mo mer mudun satisan yimbe la dido nukuji di nandar du en usinaji di teddinde seraji haybugul hawalu
les usines impact
usinaji ana wadda kuteji satisan do kabar di hawaluji soni wala ni izine de tata comment texte sa ko izine turki ko yalta taton wonta kuteji fu le hawaluji gabe tawede fu izine ngajo gaj anton tuni nanan mo ko jota den kuje ana wadda bonan laaji li janji meden kale hawaluji meden to nato sabe jaati kewtinde jamar nyablaaji sifamudo andaka ko gonga jaatno izine ana jogi nafa sabe kibal jamar ko heemudo an bisi e golal izine o gabe tawede fu dum jogi kuteji yogaji kassi to menenga kulukuru me mati sanne kuteji izine on de jamaren sabe nati sabe jaati bonude jamaati
la pollution d'eau du
fleuve fedde humaninde kabaru usine ngaji mali holiti dullay fey dido kuteji di kambadon kanko golta arribe gollirande jaraba dumbiya holti wiide kala goldurde fadde jo inugol mudun amma adi haybude sanne hawalu
effectivement c'est une réalité
dum gonga jatino gami wa politin don wiide sariya leedi mallin usine hana mudinat nuko hebaado fu sabbe watti fu usine ana mudina tabbi ana hani sheede yalla pati o usine interdo heftina jamaare torraaji ma wadda kuteji le hawaluuji
cercle baflabe la mukay to ndun kuteji usine ngaji di nawudi sab usine ngaji nay gonuton jobo dun wondi ma hede yalla butude kuteji kabar mudun gollobe usine jamon sima mali gondo le nuko o kutani hore fedde humaninde cenam fanda mudun yo haybude jamare hawalu kedanna nyama dambeli o secrétaire général syndicat gollobe usine jamo sima mali
en tant que responsable
min horde syndicat mi wadi imadraji watti jabbido fami fi yadena murtre golle sabe i kitalaji ko mata ko izin wa sabbi binde do habalo e kaade jamaare le o imadra be holli timi dabiri waran fiye ko nakko sabbe yimbe fu joodi be le gelle battide ko izin ngaji woni an haa reente kan hawalu jumu en walla amene golle mudu fu ana naari bangal jungunde jamaare yalla fati hawalu be bonne faayataade be der sarre kuteji ko izin ngadi wa hebu ndebe
kanon no sariyaji facintinaadi no fewre mbawata hisude hawaluji di no holtidi dunke embe be ndarra dun lamu kobe be sembinde haybugol nokkuji di entreprise ngaydi nyiba Doula denno ima daraja me tawde fuf yalla gullude homaninde kabar mudum li mali na sefo latke mere do timta yotre den du hawalu mo heban en Mohamed Baba Kunta yo enji yontre warore